Nearing the end of his earthly
ministry, he also came out to perform on God's issue. Kalaisi hemamani, na nefeka oki he nekawa konga. Koia ke alu agi motolo fagalotu e ngahi pureanga kotoa pe. Pe mo alu ke mamani kotoa pe. O malanga aki ayongo lelei ki he kakai fulipe. O mo ulaloa kau Kristiani kotoa ki he fekau ko eni ke vahe vahe ayongo lelei ki he kakai kotoa pe. O kui eni hatokolahi. Ko e whekau lahi. O kau e kai ngā lotu, i hono whakatuku pā i lai taha ki he whatonge ane. E hange e ko ia ne whakamama whai e Elder Neil Maxwell, ko e kai ngā lotu o whakatuku pā i lai taha ki he whatonge a maho ingani. O tonu be ege pe he, he utau ilo e ofa e o tu wā ki he ne whānau kotoa, pe he aho whaka o sini, nā ne whakafoki mai ha ilo maho inga lahi. Mo e mā lohi ke tāpu e kina kotoa ki nā utonu. Nea go ihe whakamu ui, ke tau ofa he taha kotoa, he koho tau kāinga. Pe aku tau whakaapaapa i ako naki ko ia, aki hono vahe vahe whakamu oni mo e pōpua ki o eongo lelei ko toi whakafuki mai, ke ngahi pureanga, ngahi whahinga, ngahi rea, mo e kakai kotoa pe. Koha konga mahu inga eni, o e hoko koha kāinga lotu o siasi. Aku tau ilo koha whainga maari e whakafie fia eni. Koe hā nai mo hatoe mea whakafie fia ange, ka kohono vahe vahe mo oni ta e ngata ki he whānau ai o tua. O tau mao he ahoni, hangahi mao anga tokoni lahi ke vahe vahe atua e o ngongelere, ai ene gai mao ia he tou tangata ki mua. Tau mao e TV, interneti, mo ngahi se e nolo he media whakasosiare. O lahi angahi pōpua ki maho inga ke whakafi ilo aki aki o ngongelere ko te whakafoki mai. O ku iloa e siasi i angahi pure anga lahi. O ku tupu whakautu utu e tokolahi e tau kau whai whekau. Ka ku tau whaka awa ngai nai e ngahi mau anga tokoni ko e ni ki he lahi taha. O ku tu iau, ko e tokolahi taha o ki tau tolu te tau pehe mai, i kai. O ku tau whaka amu ke toi lereiang, hano whakahoko ho tau whatongia whakalangi, ko hono malangai o e ongongo lerei ko toi whakafoki mai ki he mamani hono koto. O ku lahi ha ngahi whakau kau lelei, ki hono vahe vahe o ngongo lelei, e ngāwe leleia ki he ngai steiki pe whanua whakafo i tui tui. Ne ongo ia, ko uhi ko hasiasi whaka mamani lahi ki tau tolu, o kou loto ke o atu ha ngahi whakaukau e ngāwe lelei i ha whahinga whei tu upe, me he iuniti fo outaha ki he iuniti kua fuoloha no whakotuu. Me he anga whakafonua unautari lelei o ngongo lelei o sisu kalaisi, ki he ngahi anga whakafonua mo e pure anga, o kei whihia ki he siasi. O kou fierea ki he ngahi whakaukau, ki he ngahi rea, te moulawa whakaonga i kia tiki nautolo o kutui ki a sisu kalaisi. Kai pehe ki he niihi, o kutei ki ai peke nau whanongo i hono huafa. Kai umae niihi o kufie maarie pehe nau mo ui lolotonga, kawai mo ki nautolo o kufeinga ke whakatupulaki e nau mo ue. Koe hā te ure aki, e tokoni ki ho o vahe vahe o ngongo lelei. Tatawai pē, koe hā ho tūkunga. O kutau whiema uke tokoni e kāinga lo tū hono kotoa. E lava ke tokoni me mipa kotoa pē. He ku lahi e ngāwe ke whai he tau vahe vahe o ngongo lelei, kua toi whakafoki mai ki he pure anga whahingarea mai kakai kotoa pē. O kutau ilo i kotoa e mahu inga, ke kau mai e kāinga lo tū, he ngāo e whakawhai whekau. Ke whakatou lawai e whakaului, ngoi puke puke. Nā pehe foke President Thomas S. Monson, ko e taimi eni ki he kāinga lotu, moi kauwhai whekau ke nā ngāo e whakataha, i he ngoe waini ai eiki ke omi ngahi lau maari e ki a teia. Kone teu teu ai fōunga ke tau vahe vahe atua e o ngongo lerei, i he ngahi fōunga lahi. Pea tēne toko ni i he tau ngāo e o kapau te tau ngāo e i he loto tui ke whai ene ngāo e. Ko hono vahe vahe atu e ngongo lelei, ko ha tau tufakanga, mo e whainga maari e whakakaristianeia, o ko whai he kotoa o e tau mo ui. Na e whamanat mai Elder Quentin L. Cook ki ati ki tau tolu, ko e ngau e whakawhai whekau, o ko i kai ko ha konga pia e taha o e ngongo lelei. Ka ko ha konga mahu inga ia, ke tuku taha ai e tokanga, i he kotoa e tau mo ui. Ko uhi ka e lava whenāpasi e tau mo ui, mo e tau tuku pā ki he lotu whakaristiane, mo e ongo lelei o si isu kalaisi. O gai ha mea e tolu, o kwa upehe e lava ke tokonia e kai ngaloto kotoa pe ki hono vahe vahe o yongongo lele o tatawa ipe pe koe hae tukunga e nau mo ui mo e ngā ue o kutotonu ki tau fai kotoa ai ume ani ulo aki te tau lava o lotua ke mau e hori ke tokoni ke he konga maha uinga ko eni o e ngā ue whakamu ui ko e ngā ue kotoa pe o kamata akia hahori ko hono ua te tau lava o tauhui ai ngāhi whekau. Ko e ka inga lotu whai verenga mo talanga fua, ai kau whakamo oni lele i taha ki he mo oni, mo whakamahu inga e ongo ongo lele i kua toi whakafoki mai. Ka aku mahu inga ange, ke mau maupe e he ka inga lotu whai verenga hono lau maarie, o tataki ki nau tolu i he nau whenga, ke kau i he ngā oe maongo onga, ko hono vahe vahe o ongo ongo lele i o sisu kalaisi kua toi whakafoki mai. Tolu. Te tau lava ke lotua hatataki whakalau maarie, ki he mea te tau lava o whai, i ho tau tūkunga whakafo i tui tui, ke vahe vahe ai ngongo ngā lerei, ki he ni ihi he. O ke he nia me hono lotua pe o e kau whai whekau, pe lotua e mea e lava, ke whai i he ni ihi he. O kutotonu ki tau lotua e mea te tau lava o whai, whakatautaha. I he tau lotu. O kutotonu ke tau manatu i koe whahinga lotu ko eni ke mau hatataki whakalau maarie, e tāria ka pau alu whakataha moha tuku pā. Ko e mea kui e wholofola, ko e loto whakamaato ato pe ihe loto mo oni. Lotu aki ha tuku pā, ke ngā au e whakatatau ke he we i teke mau. O palomesi ki he eiki, ka pau tenei we i koe ke kerea ki ha taha kau ke he o ngongo lelei, teke whāia. O tau whema o e tataki ai eiki, ko uhi e iaiha ni ihi. E Mateu Teu, pehe i kai Mateu Teu ki he ngahi mo oni makehe o yongo ongo lelei, kua toi whakafoki mai. O i kai foki to tonu ke tau whakamaui, pe ko hai kua Mateu Teu, pe ako hai u i kai Mateu Teu ke tari a yongo ongo lelei. O ku afio i he eiki e loto kotoa o ene whanau, pe ka paute tau lotua hata taki whakalau maarie, tene toko nii ke tau ilo i hataha o kune afio i, kua teu teu i aki nau tolu ke whanongo ki he wholofola. I he kuhoko koha apostolo ai eiki. O koukore ki he mēmi pa moe whāmiri katoa i he siasi, ke lotu ki he eiki. Ke tokoni ke nau ilo e kakai kua Mateu Teu, ke tari e pōpuaki o e ongo ongo lerei o si sukalaisi. Na e whai mai Elder Russell Ballard, ai whare i mahu inga ko eni, aia o koutui foki ki ai. Falala ki he eiki, ko ia ae tauhisipi lelei, a kone afio i ene whangasipi. Pekabau i kai ke taukau ki ai, ko e tokolahi o ki nau tōne nau mi whanong ki he pōpua ke whakafoki mai o ngongo lelei, e whakalaka ai. Mahi nongo fua pea ngahi tefito i mōni, lotu, whakatau taha pea iho mou whamili, ke mauha ngahi whainga maari e ngahi whakawhai whekau. E tau whakaha e tau tui, e mauha ngahi whainga maari e ta e whakakouna i ko eni, peha tari pau. Te nau hoko whakanatula pe, ko uhi ko e tau ofa iho tau kāinga. O kou iloi, o kumo oni eni. O kou palo mesi atu. Ka pau te tau tui ki he tokoni ai eiki. E tataki, wei, mo tau mau hafie fia lahi. I he ngāo e ta e ngata mo mahu inga ko eni oi ofa. E toki mahino ki e te kitau tolu o tupu e lava mea, i hono vahe vahe o yongo ngā lei, me i hono whakawhe i e kakai, i he ofa mo e loto mo oni, ke toko ni iki nau tolu o tatau ai pe, ko e hā e nau tari. Ko ngahi mea kehe eni, te tau lawa o whai ke ola lelei a ngai hono vahe vahe o yongo ngā lei. Uluaki. O kuwhi mao ke tau manatu, o toki yako e kakai he taimi u nau Mateu Teu ai, ka i kai ko e tau Mateu Teu ke ako iki nau tolu. Ko e mea koe utautokanga ki ai, hange koe ngahi, ako naka whakatoka te rini maho inga isi asi, ko te whakafoki mai. O kui kai koe mea ia, o kutokanga ki ai ni ihi kehe. O kui aiha ni ihi kehe, o kuna ufie ma upe a ngahi ola, o e toka te rini, kai kai koe toka te rini. I he nau whakatonga e pe a usia a ola o ngonga lere o si Isu Christ, ko te whakafoki mai i he tau mo ui. O kuna uongo e lau maarie, mo kamata ke tokanga ki he toka te rini. Mahalo te nau tokanga mai i he nau whekumi ki hawhie fia lahi ange. Hofi ki he otua, pe mauha mahino lahi ange ki he tau mua oe mo ui. ko iai. Kua pau ke tau whekumi whakalelei, molotua ke mau e whounga ke iloia e taimi, o loto ai hataha ke ako lahiange. E maratunga eni ihangahi mea ke heke. Hange e koe tūkunga lolotonga o e tokotaha, moianga e tau whiohi moia. Ko hakawenga lelei eni ke area i he whakataha lelea, kolomu, moi fine ofa. Kono wa, i he taurea ki he ni ihi kehe. Au fie mao ke tau manatu, koe whakaafi koe ke ako lahiange ke a sisu kalaisi mo ene ongongo lelei, au ku lelei ange i he whakaafi ke ako lahiange ki ho tau siasi. O ku tau loto ke ului e kakai ki he ongongo lelei. O ku toki mao e hata haongo ki ho tau siasi, hiri ene ului ke a sisu kalaisi. Ka ui kai ke hoko e nia ki mua. Neongo o kuiai ha tokola. O kuiai ke nau falala ki hangahi tui whakaloto. Ka u nau ofa he whakamo ui. Whaka hoko hoko to tonu ai mea ke whai. Tolu. I he tau whenga ke whakawhi iloa ki kakai ki he ongongo lerei ko te whakafoki mai. O ku to tonu ke tau whai ai ha whonga to tonu. Ko e ofa mooni ki he toko taha whakafo i tui tui. O ku hoko eni he tau whenga ke toko ni eni ihi ke he ihe nau ngahi palopare maa. Pe taime u tau ngāwe mo ki nā tolu he ngahi ngāwe toko ni whakakolo. Hange e kohono whakawhie maari e whai ngata a iha. Toka ngā e masiva mo tuku hao siya. Pe whakalere e tuunga mo ui e ni ihi kehe. Fā, o ku ikai to tonu ke whakangatangata e tau whenga ke vahe vahe o ngongo lerei ki ho tau kau ngā mea mo i kau ngā ngāwe pe. Nei mau iloha whaori teksi i Rio de Janeiro i Spoti Olimpiki, nei alu holo moa ngahi tatau e tohe a molomona, i harea whakafonua e fitu, o tufa ki ha taha pe tene fiema. Nane whakahingo aia koe whakauri teksi ngā aue whakafai whekau. Nane pehe, ko hoku mala e ngai whakafai whekau e ngahi hala koe o Rio de Janeiro. Nei pehe e Clayton Christensen, ne lahi ene ausia lerei koha mea mipa ngāwe whakawhai whekau. Ne mau whakatoka ngā i he tau e o fulutupu kuohiri, ai i kaike whē ngāe a ki lerei ha whēohi lerei, moha taha e ngari ngari tokanga ke ako ki he ongongo lerei. Ni mā, e lava ke palani i he kaupisa periki o i wōti, ha haua lotu sa kalaminiti make. Pea kore kai ngā lotu ke omi kei ha taha e whē ako ki he ongongo lerei. E veke veke ka e ngaloto e wōti, ke o mai ho nau ngahi maheni ke he whakataha anga peheni. Ko hui he kunau ilo i pau, o ku palani i lelei e whakataha anga, pia e tupu ai hawhie ilo ki he ongongo lelei, mo whakafufunga i lelei ai si asi. O no, o ku iai hangahi whainga maare e lahi, ke vahe vahe ai ongongo lelei. Hangai ko e ni, ne o maa hatohi fie fie hai whaha i tau maafana ko e ni, meha me mipa fo ou. Nane ako e ongo ongo lerei kua toi whakafoki mai iha telefoni ange hano kaunga ako o eke ange hono puke. Nane tohi mai opehe. Neu fie fie hai anga ene whakafotunga mai kia te au. Ne papita iso au hiri ha mahi nasi hono ako i au e he whaifekau. Kua tupu laki e kumo ui talu mehe me ane. O kutau ilo i kotoa, e lava ke whakatupu laki ngahi mo ui lahi e he ongo ongo lerei kua toi whakafoki mai. O ku tau toko ni inai ki nau tolu. Fitu, o ku mauha whainga maria ma kehe e kāinga lotu kei talavou, he nau manaka mo tau kei he mitia whakasosiare, ke toko ni e nihi kehe, ke nau sai ia i he ongongo lele. Iheno whakamatalai, ai hā ai whakamaui ke kau ni whai, ne hiki e molomona. Nane ako i mo tauhi ke whānau, pia nane veteang ho nau erelo ke nau rea. Ka hi e ahoni, te taupehe. Ki he toutupu, veteang heo nautuhu ke lomi, ka nau lava orea. Toutupu, vahe vahe atu e ongongo lerei he mitia whakasosiare. Oku ikai koha ka venga, hono vahe vahe ongongo lerei, ka koha fifia anga. Oku ikai koha polo kalama e mea uktaui koe ngai whakafaifekau ai meemipa, ka koha tounga mu ui oi ofa mo e loto ke toko ni iki nau tolu oku tau feohi. Kua toi whainga maare ke whamoa neanga e tau ongo ki heongongo lerei a tau whakamu ui kua toi whakafoki mai. E ako Elder Pallet, Ko framo ni maho ina taha e tau lui mo yanga e tau ongo ki he ongo lele i e tau mo ui ko e tau loto ke vahe vahe ia pe a moe ni ihi ke he. O kwa ufra mo oni ki a sisu kalais. Ko e mama moe mo ui o e mama ni. O kutataki e tau whanonga whakamate lie e hene ngongo lerei ko te whakafoki mai. O whapapau imai hene whakalerei e mo ui hiri e mate mo e malohi ke tu iaki ki he mo ui ta e whakamate. O omi hene whakalerei ke te ki tau tolu ha whainga maari ke whakamore more e tau anga hala. Pe a mau e mo ui ta e ngata i he palani nau nau ia o e whakamo ui ai otua. Aia ko e mea ofa maho inga tahaia he ngahi mea ofa katoa pe ai otoa. Ihe huafa o sisu kalaisi, amen.